msimu wa corona tunasemaje? Stay home, stay safe. Fama aje mbugi yangu. Ati tunasemaje?
Stay home, stay safe.
Jajawa bless. Goma ndi na kuja. Stay shuku.
Fuck my music. Swag City, don't forget. Tukianza hii game ulikuwa too fine. Na ndogo siku change kakuja regret. In life kuwa humble vuta bagi meditate. More fame, more money, kila kitu ita hence. Stay safe, stay home, hii kitu ita hence. Wanafunga sana, haithuru. Wanajua mimi, my guru. Stay shuku, stay shuku. Wa, stay shuku. Wanafunga sana, haithuru. Wanajua mimi, my guru. Stay shuku, stay shuku.
Wow, was Jay Shuku.
Young kids, come on, come on.
Yeah.